Why you beg, Ale? Ushayeli ndiza yini, uthathe inhliziyo yami.